abasho nasibangane thina sikhumbula bangane ethe sasikhula nabo abasho nasibangane abanye bashayiswa imbuti abanye abazengula babulawa yemini abanye bashayiswa imbuti abanye abazengula babulawa yemini ngebe ngivakashe lisolo tholi